agarre.
Sale.
Manzi kitu lazima ahane.
Sale.
Kagomba leo lazima kanase.
Sale.
Kachombo.
Sale.
Kamame.
Sale.
Kisha mama lazima kajome.
Sale.
Kisha lale lazima pakatwe.
Sale.
Kitamani nyumbani atamae.
Sale.
Akadwe.
Sale.
Ahanywe.
Sale.
Yo, what's good world? I go by the name DJ Festa, the big man, and this is Top Tier Galore, episode 2. So let's get rolling right now. I've got my Top Tier audience right here. What's it, what's it? Sit to roll. Sit to roll. One time.
Mazen di patana na uden Kalisho akuna maisi wakali So, nikampeleka decimal Hakapatana na punit Alafu msio kaka nipea itrak Tende kazi Raja mimkali Nyeza gamziki tuna na kitali Akajikanisha pasi tuna da kitali Tunajiwa prasha na kuwaga da kitali Batinta ani, mini ordinari Silo getikali, boss minari Domana tudem tunashinda gakelele Wanataka mpango kando ati ni wadare Boss, hey, nishamare Niko mdogo mdogo tu kwenye gare Ha, si usare Nikisonga mbele wako Pare pare, pare pare, pare pare Si tuko kwenye club tuna pare 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 lezo, yani pare pare Narusha mizuka na pare pare
Maisha ni wangu
Maisha ni mengu
Sita mfata mkai Kai, kai Maisha ni wangu
Maisha ni mengu
Sita mfata mkai Kai, kai
Festa
You really got me on like fire
Got you. Kani ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilao, bidhaa za kutijali tuhali mshao, shitkiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Brown.
Kama huyu DJ anafanya vipusa matauni,
wavue mashati mapanti ni kama wauni, wenda wazimu na saa sikiza hii story vizuri jamaa, rap naifanyia chapa na mafanzu wanao nipenda jamaa, sato ukinichukia siwezi jali ya saa, kama ni MC stick to the wax, unafapo za kutumia hip hop na other tracks, sikuchukia badhiju wanatawala industry, na we bado uko uko chini kabla jina yako ipro jipe miaka kanane, kalazman kutukane ndo ujulikane, hip hop ni culture ya labu sisahau, wali kukwambia sikuchuki na kudharau,
tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi, ati maliriks etu mazeni za ufuzi, na heri sisi hao wamejana virusi, kumangana kila mahali kama mambuzi, na ninge kimia ninge nyamaza singejali, nivenye rap joni lianza uchangani, ukalimani, ukaliani, uhaligani, MC nengo la kuroga ni kupata mani, matamshi ya taganya kama lugha ya Punjabi, kukubali wana wanati hata na mababi, we, wacha kujidu mze hatari, kusema na mimi nasema lakini tuni safari,
uendele ama tusie. Suendele, ama tusiendele, 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 suendele, ama tusiendele,
niaje bro, niaje sister.
No need for you to worry, we can keep it under cover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Cheki Mona Lisa navyo chingisha.
Chingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazali nilifanya mpaka kajipa. Cheki Mona Lisa navyo chingisha.
Chingisha.
Mimi nimebaki.
Natafuta msichana ataniexcite, excite. Kama huyo msichana ngaramini taita. I was looking at you cause you were looking at me. Yeah. Ooh, can't you see that this is chemistry? Yeah. Macho yako yana meta kama star. Na umbo lako lanifanya ulala. And if you like me and what you see, I can organize some privacy. Cause you are deadly, shapely, sexy, especially when you wanna move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy, especially when you wanna move around to the sound, you come around.
Banjuka tu, like mifuki na abisi jifungi, na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka
festa.
Mina come through, niki rap tu, ma one two. Na kwenye klavu, watu wana dance tu. Jomino kwenye track, majabu. Wazim sauti ya dhahabu. Unatakaji ma. Welcome to Bora sura ni nice. East Hamda Bams. Najiwa nime wakwatu. Najiwa leo lazima watu wa banju. Hey, uchafuke kwani nini? Wanauliza tutasifu happy mbaka lini? Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Vile tumejuwa na leo tu. Kwa hivyo leo dude tutainuka tu. Na kuvuka juu.
hapa banju kaju life ni fupi na misi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banju kaju ba 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 banju kaju ba 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 banju kaju na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba ba usiku na mchana hivi ndivyo mimi nataka wewe wajua na kutaka huku kule na kupata usiku na mchana hivi ndivyo mimi nataka.
California vitu nzuri tunaendelea mbele hakuna cha uzuni hapa furani tele. Kono mesahau mziki yangu bado ni genge. Kono natudharau tafadhali usifale ni cheke. Tutajangana jamani rudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi choke. Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote. Hata kakuna ukame tunazituliza na maji baridi. Klemo raundi ya menyemba ni ukute na ngoma mbili mbili. Na moral, moral, wati wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mimbe ngoma kana shendo lante. Mbala kima mwakituliza kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa ama nianze kukunywa. Ona penyele zangu zimerefuka mpaka watu waniambia zipunguze. Walikuwa na furaha nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si na zote zikopoa kamti limekiwa mnazi amemigusiwa. Kengo mina kubamba basi ukatike neke na kushika sungizi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, sitoke nae. Leo hata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana, mpako vunje mguwe, nsaidie tukuimba.
Mini mugenge na pitaga na dile viko maji nimebleki. Na kata maji kifika mabisi nimebleki. Niko viti nimekula makuki na makeki. Oh yes baby nimesete sete. Napendaga zile zimesete. Jicho nyanya oh yeah wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama wacha kukatika kwenye kete. Kete wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha bete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate pate pose eh maso sinitoke. Kuna toast anataka tu niende kwake masose ma kebab yendi omkate. Hey boss pata mpita matre.
You got that denda denda. She can really get a good one, a good one. You got that denda denda. She can give you a good one, a good one. You got that denda denda. She can really get a good one, a good one. You got that denda denda. She can give you a good one.
Si pumuja na mami ali ni ilipa. Niko hizi banyo sana kachika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu wa dakika haji.
Yoni tukutani ya please one more time.
Huku wana ni ya balia up and down.
Okay now please write your number down.
Okay, come, let's get down.
Excuse me miss, jina langu ni Jackson. Get the man to the left action. Kato kia karibu ni kupe mitu kasi. Sio utani ni nachoomba ni nafasi. Kama dakika tano tu of the time. Ni kweleze ni, nime kumai. Toka first time, nilipole my eyes. On two, nilibelieve it too. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Utapenda huna, utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs, I go to sandals. Your love, I cherish, I'll keep. Full of scandals. Pairs and pairs, I go to sandals. Your love, I cherish, I keep. Full of scandals.
Siku muta dama mirari ni ilika. Niko gizi banyo tabna kachika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina mda na mtu watata kika achi.
Sorry to put on it, please, one more time.
Kukumana ni ya balia up and down.
Okay, now please write your number down.
Okay.
kaivaska nkonanja Nenda kupika bila maka Na waita na mnakata Nasema kanisa na mabitana Kushiba ni bade ya sala Kuiva na uskwizi ni bala Utagezwa kima na makusaga Pika hivi tunamanga Skuma chumvi na kauganga Chuma ngumi teke kada Boxa vumbi na makamba Toka nyuki asali changa Koma kumi utashanga Ama stima zitazima Tuende kwa kina Farida Cheke ina kwa mafinga Hapwa Tunacheza na maneno Kelinia kenge Hapwa Tunacheza na maneno
Die, corruption ni blanda Hata makarau lakini bado wanani handa Napatana nao siku nkitoka job kwa njia Ka sina mia mia hawezi ni hudumia
Wanza gitanae buko wakipande
Maze Joe skinny Lisa wafande
Ok, sasa itabidi umelala nane
Hea pana na jua right zangu yosu kubali
Hefi unaraifu minaona unaronga
Hakanipiga kibao kariverse ndani yao
Hefueka ima wako mariamu Inanyangelesho nadhani weni nyanyangu
When me fikisha 18 to choose it Nakwata ID tough as you nail off no goozy Ina go down
Yeah, but slow down Elevi ya kuhanza kuongea lanje
Sitobi, kidogo
Nazema nene
Sitobi, kidogo
Utalala ndani
Sitobi, kidogo
Mia mbele ndo sajo
Nimechoka na kutoa ungu
Sitobi, kidogo Nazema nene
Sitobi, kidogo
Utalala ndani
Sitobi, kidogo
Mia mbele ndo sajo
Life is stressing sikatai Lakini blessing kuwa haindo mana kila Friday unibili na furai Sahi siku misha ingi ya klabu Pesa zitoshe mpuko ziko kwa kikapu Neba shawika Haya hii ni ile klabu ya ajabu Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo Reverse psychology mwambia kitu wawezi fanyo Si unani like na mina kulike So tuna like ya na si unasike Na mini na psych So tuneza anza kutaina Ashara ruka ashanza kusheka Kiswahili na musha ata kamba ezi buka Kabla jamuka hajanza kuenda ni shamu Agisias man of ice na sambuka Hey kumbe ni under 18 Sami ningejuwaje Kumbe ni under 18 Benya napewa maje Kumbe ni under 18 Sijui itakuwaje Kumbe ni under 18 Nitambi ya
Okay Now I said tumetoka give the ride
Give the ride
Meta kukupa renda njine dry high Tuki fry waka msis kama yai kwa karakba
Ozi meshika sema ma
Now I said tumetoka give the ride
Give the ride
Meta kukupa renda njine dry high Tuki fry waka
Come
together, we can do this together. Take your time, we stay here forever. When I'm Mr. Denny,
Mr. Goose,
Mr. Banton,
maybe not my best, they're full of Jenny get all right.
Kila mtu katika na kila mtu furahi, furahi.
like that.
When I move, you move.
Just like that.
When I move, you move.
Just like that.
Hell yeah, hey DJ, bring that back.
Shika glasi, weka bagapu. Mimi na kinwa ajenu wa kwenye mashabu. Leo ni leo msema kesho ni gapu. Wakitaka wa stakia game yangu ni chatu. Shika glasi, weka bagapu. Mimi na kinwa ajenu wa kwenye mashabu. Leo ni leo msema kesho ni gapu. Wakitaka wa stakia game yangu ni chatu. The mic is in my hand, I'm Fukoni na mpachu. My damn kibao jama leo na kwachu. Sika makawaida kwa wengine ni jabu. Iswahili kitambaye wote wani fahamu. Na kama hawe leo shika kamu si babu. Sino kope sasi kini Kiswahili ni tabu. But weka piti basi weka nidhamu. Wewelewe hii maana na welewe sababu ya msani mwenye makini timamu. Nikirap maeno yana chonga fahamu. Heli wenda pole hajiteki jama. Na walio dhani wako mbele wako nyuma jama. Yep. Shika glasi weka barafu. Mimi na kinwa jenu kwenye mashabu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Shika glasi weka barafu. Mimi na kinwa jenu kwenye mashabu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni
Sukipita wanipa, wanipa baka. Hilo na kuzungusa, nunguza baka. Naona kwa umalifu wa wanitizama. Mimi na wangu nivyo kuhuli sana. Sukipita wanipa, wanipa baka. Hilo na kuzungusa, nunguza baka. Naona kwa umalifu wa wanitizama. Mimi na wangu nivyo kuhuli sana.
Niko wanya tell me your part, start this talk. I'm hitting on your girlfriend, she's looking hot. Man, check the time, it's quarter to one. I'll be hitting the club, looking so fine. Champagne popping up for the beat of lime. All the sexy ladies playing hard to find. In the club behind it, but I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing, I'm in it.
My crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew up. Okay, if it's a wanipa, wanipa gapa. If you're not going to go to Musa, gapa. Now I'm not going to go to Musa, gapa. Now I'm not going to go to Musa, gapa. Now I'm not going to go to Musa, gapa. Now I'm not going to go to Musa, gapa. Now I'm not going to go to Musa, gapa.
Festa.
Sila zima tutu, tunezenda home na tushida tu. Sila zima tutu, tunezenda home na tushida tu. Sila zima tutu, tunezenda home na tushida tu. Sila zima tutu, tunezenda home na tushida tu.
Yeah. Oh. Ingo mani ala tuwa penda penda maklabu kukenya. Na ala tuwa ningiaga klabu anatoka subuhi na mapema. Na ala tuwa penda kupewa. Ataka nishona gishunga kwa mifurobo noke kwa hewa. Another homeboys productions. Wajone shikilo kusema chine anu. Wajone shikilo kusema chine anu.
Festa.
Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kiruru. Kiruru. Kiruru, kiruru. Niko kejo, niko majijo, niko keroro. Hakuna kutunaona kwe club ispokuwa pia mna atoto. Kwata kwa konta kuna moja na nipiga usoro. Na mnye meleo kuniki sita, sita, sita. Gani angalia vibaya lakini minajua yu anitaka. Mkwa wile ama minaona vitu zangu. Ndacha kuenda kwa mama pima joku kunywa ngano. Mwanukia poa pani umechipaka nini? Na upi umechipaka uko jinishi. Asipu ikifika joy club isitoki. Bila weni mekukunja jonda nye ikoti. Ebu smama kwanza nkago hizo vitu. Nikiona zimesmama lazima jonda kutibu. Na zimesmama lakini kuze swali. Umevachu pingapi jo hapo ndani. Usiniongeshe kiboso jo. Kwa nyo ni mlami leo nimebeba sidi zangu. Sidani trust yangu waiko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema nami. Niko hey, niko manjo.
Kulijana kulienda ate, ate. Kulijana nilipunywa ate, ate. Kulijana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Kulijana kulienda ate, ate. Kulijana nililewa ate, ate. Kulijana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Satisa kamili ndo mina muka, na umu na mifupa. Nikiteki mlangangu imefunguliwa. Lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mimi nilifanya? Izi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu. Nakuta na jirani yangu mkamba. Nikienda luna msalimia bali mama.
kwa asira na tibu
Oklahoma, mtu mtu mano umzima unatabu
Ni nini nilifanya majabu, 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 tabu, tabu, ya majabu, majabu Ya majabu Kulitana kulienda ate, ate Kulitana nilipunywa ate, ate Kulitana nilifanya ate, ate Yo wase niambie kulienda ate Kulitana kulienda ate, ate Kulitana nililewa ate, ate Kulitana nilifanya ate, ate Yo wase
Paulina, Paulina, Paulina Kikucheza kwa mabingo tukuwane Kepam chikicha, chikicha, chikicha Kikucheza kwa mabingo tukuwane Paulina, Paulina, Paulina Kikucheza kwa mabingo tukuwane Kepam chikicha, chikicha, chikicha Kikucheza kwa mabingo
Your vocals ni also glorious Na ni popular
yeah.
Lakini juu ya meza kuna ishu moja bigi ka notorious Jemzuri ya menoki chali ni jangili Lakini chali ya ezi kubali juu ya nini
oh.
Akikubali watasema amekuwa soft Just born
Ayezekani
So anadu nini anafikiria kwanza Situation tiki na ni mtani ni na respect fiti mamin Kikubali wataniuliza vipi wade
I'm
my way to Nairobi. Do another song big, now they all know me. And magazines can write all kinds of cool shit, but let me tell you this, that's the hell with those students. Lift your hands, swing them around like a million bucks. Make sure everybody here know what's up. It's been a while now, finally I'm coming home. We're the perfect people, go ahead and shut it off.
To be onya lo miel ongo ma nyinge nga
Atot.
To be onya lo miel koda nyinge nga
Atot.
Atoti sudi kai mondi miel koda Ya watoti sudi kai munda miel kodi Atoti lovely deadly nyakoni
Iromo wia
Atoti kisu mi tisu mi nyakoni
Iromo miel
Atoti mix mi fix mi nyakoni
Iromo pacha
Atoti teku mi seku mi nyakoni
Iromo miel
Sudi miel koda hey. Kikitumu wei
hey.
Kikituo mchonga
hey.
Kikanyon tieni
hey.
Ome watere manamos mdogo mdogo
Nyako miel vile tunataka raka raka Pinyumalu yegoga Atoti nyonoga nyonoga mosu rundoga Atoti yengoga yengoga mosu winyoka nango Atoti wekoga wekoga mosu teroga This way that way nyako do it my way Atota ngoma timbi Atoti thumweri Tobi kimosh bende mari Tomaji maji bende duari Atoti dinde kilari Nikech main miel mara doti Nangoka
Atoti
nyonoga nyonoga
Atoti
yengoga yengoga
Atoti
rundoga rundoga
Atoti
winyoka winyoka
Atoti
daka neki mielo kino
Yawa daka neki mielo kino
Pinye pinye malo malo kaki tinge Mele mele nyuma nyuma kaki sude Kano kano bate bate kaki kwete This way that way kaki tere Kaki tinge tinge kaki sude
Faster
Left, right, and center. Gikoyo wa moranga.
We business girl, letta.
Unatingisha madiaba, unatunisha tenje. Unaruta kama mwenda, kichwa yako iko skwembe.
Get down, remind me of my bones, vibrate and get down, get down, get down.
tuache kama ndoko za zamani. Kala mashaka na tumetoka wapi hip rap. Mwana lize
kashirindi
na manisa. Noni nitwa kalima zetu kikatika.
Kuku dance, kuku dance, kuku dance, everyone kuku dance.
Slide, 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 helicopter, 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 helicopter. Mosquito, mosquito, eh, mosquito, mosquito, eh. Kadunga, eh, kadunga, eh, kadunga, eh, kadunga, eh. Ka Chinese, 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 ha. Kangaroo, ha. Kangaroo, ha. Kangaroo, everyone kangaroo. Steam.
Kuja kupati DJ hebu weka trapi. Tukule happy halafu tufungue sakafu. Sababu inabamba inashika. Wimbu la tisa inafikisha. Ukiachili ya mahewa manze
Fester
unatubeba. Ah, boom boom ba. Boom 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 ba. Boom boom ba. Boom ba boom ba. Boom boom.
Faster.
Mwenye kushika maiki na kuwapa Kiswahili. Chua, maemzi kitua, maemza masua, vifua. Na safari hii ma MC na waombea dua. Nikiwa hit kwa industry, likimanuva. Kama mvua na nyesha mahewa nikileta. Wako wengi lakini sovya sambeta.
Hot in here, hot in here.
Tumeshika maiki, narithia. Rata kamata, sister kata. Kiyuno kwa mdundo na unyo mtingo.
Kiswahili ndio ninawakilisha. Yakifanyika, yanafanyika unapokaribia speaker. Na kuhisi kama heaven umefika. Kwa sababu ya hino kolabo mpya. Ni Isa
Fester
Keira, Toaleta. Kila mwaka tunamoto kambia huu. Itabaki imeacha kina mbea misanga.
Huu mwaka, kia kino sabo matutabamba. Isa vipenda Keira. Stramanda, hiki tragiza.
Tumekuja kuwashika, tumekuja kuwashika. Halo, mko wapi madada?
Mama ndi, mko seti.
twende kazi wewe
Mr. DJ,
Mr. DJ,
twende kazi beshte
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ,
twende kazi wewe
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ,
twende kazi beshte
Moseme mwenyewe najua Nina matemu wakishua Sura mato mbele na nyuma Silazma useme mwenyewe najua Nina matemu wakishua Sura mato mbele na nyuma Swing, swing, muziki ni bumba Talanta si dumba Rafiki acha kuzuba
Tata amsha, hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba Talanta si dumba Rafiki acha kuzuba
Tata amsha, hizo
mipacha Moyo ni, moyo, 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 moyo ni
Gaddafi,
moyo ni
So vifungo yote simemkaze chakazi ya kufika huko watu wameshindwa kusema jina yangu ndo nini sababu mbona mwingine amengara limine na nini siki la tumekanika nimekunywa changa sio zile mtu mbona jana usiku tu utashanga tokala kwa mitabu tumeanza kuchanga kaona vile wewe utaanza kuchanga changa cheki yule kaka 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 cheki yule kika kaka kaka ningekuwa judge Miss Universe ingekuwa kawaida manzi wote wa Nairobi wangeshinda bila shida Kaini manzi wa Nairobi amkwanzi katika Kaini manzi wa Nairobi amkwanzi katika Manzezi japata manzi miaka katano Nikiona manzi tu hivi naona sura yako Ule nipata likuwa nanuka jasho mbaya Nikabidi memhepa tu lakini sio ubaya Nikangukia flani hapo na bonge la bua Vile mumbu atali angu yo manzi anashtua Nikakatina sajo ile kitu liamua Da kwa mana wewe jomba kele siku ndakufa Na roundis kupeleki mavios katikula Atitrima nduma na mamchura Grand Regency ndio tuta kwa tunakula Na kano tumeshikilia glasi za marula
Nilikupa roho yangu uka Ukanivuja, niliacha maisha yangu Ukanitupa, nikawapata kwangu Juu ya kitanda yangu, juu ya bekaba zangu Na ule rafiki wangu Ebu nicheki, ebu
Na shindu wa jone za me wapi Nyindo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endele ya cheza nalo Mbake sene jina zoto nazo Na shindu wa jone za me wapi Nyindo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endele ya cheza nalo Mbake seme 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 seme
Junior, Calibretta Suck it on Joel Busting up your glass, pretty breath in me
Manyake, all sizes Manyake, kama prizes Manyake, kama lunzi na maji Juala, do waitaji Manyake, all sizes Manyake, kama prizes Manyake, kama lunzi na maji Juala, do waitaji
Anago come, anago chase a drum, anago get a bum, 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 bum. Me na penda oki dance, cause you have a chance, party ya, we go katika.
If you came to party katika, sakata rumba all night long. Katika kaka jada, if you came to party katika, sakata rumba all night long.
Katika kaka. Anago come, anago chase a drum, anago get a bum, 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 bum. Me na penda oki dance, cause you have a chance, party ya. Mkau katike, mkau katike, mkau katike, mkau katike. Tule manzi, anago come, anago chase a drum, anago get a bum, 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 bum. Me na penda oki dance, cause you have a chance, party ya. Mkau katike, mkau katike, mkau katike.
Yo, piga makofi, piga makofi Piga makofi, tafadhali Yo, piga makofi, piga makofi Uta piga makofi
Nasikia hiyo sound
Yali faster
Yali ngomba, yabali ngomba
Nasikia hiyo sound
Yali ngomba, yali ngomba, yabali ngomba
Nasikia hiyo sound
Yali ngomba, yali ngomba, yabali ngomba
Nasikia hiyo sound
Yali ngomba, yali ngomba, yabali ngomba
Yo, shake wa ngomba sasa Check this out, wakama una rasa Amambo vipi, sister vipi Songa karibu ni kushike vipiti Kwa hii rhythm, inabidi Can you feel me? Longomba sionye rhythm Washa engine, sexy lady Pole pole mama, akata visawa Sinumize mama,
munda bado Kata mama, kata mama, kata mama Munda bado
Pole pole sister, akata visawa Sinumize sister
Set up some cold, you better feel, you better chill
The first time,
yeah. Me have to bring it when you ring it, yeah Me have to see me till you swing it, okay. Yeah Me have to bring it, do ya see ya Some of the girls that them not say ya, yeah, na 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 read it Girl them a hot, when them a hot Cause them a call and na na them fall Once you flip flow up on me a four Run to the base, then you pull up the knee
While I faster, make them speakers bumping Everyone in the place is jumping Ladies from the place, one have some fun
Jack in the back, run, make it run,
give them a run
Yeah, eat that, who said that?
Yeah,
some of you come, you never run
okay. Yeah,
you better relax and have some fun You better feel, you better chill, you keep it real
Yeah,
me have to bring it when you ring it
Yeah,
me have to sing it till you scream
okay.
Yeah, me have to bring it
Don't shy,
press it,
watch it, turn it on me
Tony Hawk
Ladies and gentlemen Introducing
This
Bashman crew Baby know them fire Yankees who know them fire Yankees who know we fire Yankees who know we fire Yankees what? Fire, fire You know we fire Yes man, we fire You know we fire Ladies, you know we fire Fire, 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 fire.
Hey, oh, hey, oh It's a girl from the block Put you wide up your waist
Faster.
The best. Look how we spread. Fire from the place. Touch up on the lighter. Room to your face.
No matter where in town's the address. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place.
Na now. Bibi do huko ndani naona kuna watoto wamevua nguo eti kuna joto. Rumba sakata kamata madada tamu kama kashata. Sababu leo ni
Festa
forever. Mambo vipi utaweza basi tutacheza together mpaka asubuhi hakuna kwenda. Okay, Mr. DJ Zimata, sasa kila mtu ameshikwa na furaha. Get up everybody, stand up, kila mtu, kila mtu.
Cheka na miko ni watch na ujao. Cheka na miko umefunwa na unakojoa. Usicheke na misa bunye ma pesa ndadoa. Chama leo neto blanda. Sasa kumi na moja ndio ianza. Wani ndio kila mtu piga simu. Ni Friday siku lazima tuheshimu. Shika mtoto wako mweke karibu nawe. Besti yako mnunie pia pia naye. Mtu akileta noma hapa pigana naye. Manzi akileta maringo choachana naye. Kuja mwingine mwambie nipe nawe. Bao tusikazie we, safi twende ndani ya diamonds eh. Bora usiwe mtaro I say. Nameless John nisikia na yake. Mwali mkazie itabidi metumia kuma sachet. Kenya official iliwafanya drinking nation. Na kila Friday Joe waga ni vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio usiwake haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na ifurahi ndio tuanza na mapele.
Salamu sasa unanijibu fiti. Kuna show flani inafanifike. Tuledi niko na tiki ti. Sai siku njengi ya klabu nikapata kama azika meketi kwa kiti. Nikamwambia ni aji kaka waida fiti. Na kalikuwa kabiu ti. Weni msilamu kaka waida ndiyo jio weda kwa msiki ti. Kabla chosi javonga ashato wa mpango wakanishika sha ti. Akani pasto kimoja mkono ndani ya toja huku mina swe ti. Akanganga anadi akapata maze akashika hiyo mi ti ti beste sema tichi ti ti beste sema tichi ti ti beste sema tichi kidresa takufundisha yani atakutichi ti ti ndio mimi na wapa uruka kama una mabawa ti ti ndio mimi na wapa
festa.
Bila bala, neka mkeka chini na piga swala. Enda zangu bafu, kisha mambo safi. Na vatini sneaker, tuna bashati. Kisha kshush, oh, siraga marashi. Na kunywa kahawa ni kipere mshaka imati. Nasikia kuna mtu anabisha mlangoni. Kwenda kufungua aka tutoka zirani. Uwaka na nipenda, yuko wa beste angu. Mete usisahau, leo kunilete ya madafu. Leo ni lazima, edo inanibamba. Tukila station, natisa genge mpaya. Junisha shiba, sani kwenda kuhaso. Nikenda kutoka, ndo nifungue mlango. Eto, sisi amini, napata mwenye nyumba na kipuli mkononi. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko weni tafa shu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko weni tafa shu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko weni tafa shu. Mwenye nyumba mekubala minipamba kationi. Zetukuli atagomba tuloni kumbioni. Napigi omoni sulu tupie mkopo. Meta wena sahau siniko na lini yako. Wazi nenda kwa baite kutukulia ketepa. Kuna maza kumbele angwa mejibeba. Mina yeye hapo natupa luga. Ashanza kudai imaji sija kula. Staki ajue mukula mandazi surwa. Tunakula stia sinanunua pia. Kisha zi
zikimbamba naanza kuniambia sikujui lakini nakutaka sana itisha taxi tena haraka kufika Keta kwanza ni kushtuka tumekula stairs na hujalipa nyumba sijui kwa nini nimesahau kukumbuka
ufikaribie hey. Siku banda la Lord umenifika kwenye go
Nimekaa bila tabu na jamana kati ya demu wangu kwa sababu Napenda gama silver badala ya dhahabu Ubaya miwanga na jam kama warabu Lakini mi utuwa stress na kalamu Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu Hii basi ni story ya demu wangu Staki magazeti ziharibu game yangu Nimekaa na kademu kangu kasuku Na mroga tu na mastyles angu za putu Na zilikuwa zina flow tu kama maji Jamaka kuja kumsalimia ni haji
Sasa mingi umepotea, imekuwa siku mingi utatokea
Sa hizo mina wistu angepotea, akanisalimia ha. Na haka endelea
Usilete kombe, kwanza kwa demu wangu manze I said, usinilete, hiyo ni mali yangu manze hey. Usilete kombe, kwanza kwa demu wangu manze I said, usinilete, hiyo ni mali yangu manze hey.
Demu wangu, amemnoki DJ Jem wangu amemno
ki DJ
Jem wangu amemno ki DJ Jem wangu amemno ki DJ Amemno ki DJ Amemno ki DJ Amemno ki DJ Amemno
Fester.
Wacha kujile, sisi tumefika, sasa tutawika. Nawe miezi, lakini sister vipi, mbona unipi, sister vipi, mbona nzishiki, nikushike kidogo, niku, ah, niku, ah, niku, ah, nikushike kidogo, niku, ah.
Wewe, one more time, let's go, eh.
Mara kwaza kukucheki, ukisheki, akia Mungu nilinoki, nika kupa the approach of, hi baby, you're so beauty, I wanna talk to you. Ya mapenzi, roho yangu, ukaishika kishenzi. Navyoongea, nimeishi nawe miezi. Lakini, sister vipi, mbona unipi. Sister vipi, mbona zishiki. Nikushike kidogo, niku, ah, niku, ah, niku, ah. Nikushike kidogo, niku, ah, ah.
Ye mama, nataka kukushika mbo.
Mase umazi anapenda kunitowanisha. Nikisota atapika nifujo kwa nyumba. We ndogo ndogo anataka kwenda shopping. South Africa, German, si Nairobi, oh. Wacha basi ni kupengili kuminyo. Shika kwanza inyama tumizi. Kabla mambo yangu haja kwa kamili dada. Sijelala siku mina pika diwe. Nyau nyau unapenda kunitesa tu. Leo nikuon vya tu bia na hipster blue. Zote hizo unataka ununuliwe tu. Na usiku unakaze wenda out tu. Minta goja iyo kako mpaka round tu. Na ikipika itaimanga tu kwa hamu.
What make a gamble look so good when she turned up?
It's just a day.
What make a gamble look so good when she turned
up? Wake up, wake up, wake up.
Ajambo, Kisumu City, Ajambo, si, Ajambo. Ajambo, Mombasa City, Ajambo, si, Ajambo.
This time ya toka Kisumu, kama huipendi basi kunywa sumu. Who can bogo me, hakuna,
yeah.
Nilimuona Lake Victoria,
yes.
Kuna dema naitwa Ajambo, amekula omega cheki hizo
dagu, yes.
Ajambo kweli amebeba mali, tutapanga twende mahali. Kisumu City mji wa hatari, bode bode ziko pale ziko tayari. Bode bode ziko pale ziko tayari, nikampeleka.
What make a gambo look so good when she turn around?
It's just a day.
What make a gambo look so good when she
turn around? It's just a gambo, Kisumu City, a gambo, si, a gambo. A gambo, Mombasa City, a gambo, si, a gambo.
Ita bumi mtashuka, yani teremuka. Mifupa vunja, bro, epa kuja. Huku, huku, huku. Huku kando na huku je,
hivi.
Huku kando na huku je,
hivi.
Huku kando na huku je,
hivi.
Wapa tu, wanachu, chupado, chukua, achukua, chukua, wanachu, chupado, chukua, achukua, chukua. Sister please, wacha kunikuta, niko hapa usiku kucha. Tutakwenda, tutakwenda, tutakwenda,
tuendete.
Tutakwenda, tutakwenda, tutakwenda,
tuendete.
Isio mchezo, pinduka, pinduka, wanachu.
Chupado,
chukua, achukua, chukua.
udongo mbazo na titimisha.
Afu, afu, afu tapum.
Jamani nisikilizeni, unisikilizeni. Jamani nisikilizeni, unisikilizeni. Una wanawake warembo wenye marasa na mapacha weupe.
Wana go, avuta pumzi, we, vuta pumzi, avuta pumzi, we, vuta pumzi, avuta pumzi,
Festa, we, the big man.
Usimone amejaza nyuma, ukadhani yako poa, usimone amelembeka, ukadhani umefika, usimone anapenda, ukadhani amefika, pengine anatuacha, kesho wanachora, usimone amejaza nyuma. Ukadhani yako poa, usimone amelembeka. Ukadhani umefika, usimone anapenda. Ukadhani amefika, pengine anatuacha.
Na kama unayo si mwisho wa maisha, ni ugonjwa tu kama malaria. Meza dawa, piga tizi, kula vizuri utaishi fiti. Maisha utayasukuma, maisha utayasukuma. Na mchinga usiojua kujichunga, kila shimo unaona unadunga.
Ebu ujichunge kijana, utakuja kufa tuzike langata.
Baja asione tu,
huyo asha inua.
Kifua kisipite tu,
huyo asha jibonga.
Tako lisipite tu,
mate ya shantoka.
Tako lisipite tu,
mate ya shantoka.
Futa pums, we, avuta pums. Futa pums, we, futa pums.
Usimone amejaza nyuma, ukadhani yako poa, usimone amejaza nyuma.